Exclusive from 4drums.com.
Sounds. Now into a private school.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali and Sekuli ve apitamo. Got to keep it moving. Kulin kani abandani nabandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team anangana ko chape, we don't judge. Got to keep it moving. Kulin kani abandani nabandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team anangana ko chape, we don't judge.
Kunoni so chape, holo vena cheche vana tisa so chape. Vena boma ni vanaenda kulima. Vaya tela kuchele manzima. Valungu na vokansi ya tisivali eligible. So opponent ya pakali invisible. Ni vampiri kariba inakama. Kaya weti nala kuila kapena ni kama. Kuchongwe nako kuna badwa mwana wea kamba. Kansi ya ntimiri vinasira na Murwanda. Ukufama na futi mutivosi. Fama lavu visankale by force. No wonder ba mikomelani bondi 2 years. Iba Mario ba paka pa zedi too lazy. Hii ndiye update ya mchalo. Kaya kwene chie nda ichichalo.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kochape, we don't judge.
We don't judge, tupasa cheka update. Monga software ye ifuna update. Industry nankala ya maafu. Chene chima shotako chimozi cheni lava. I hope joni simu na murisi vinga munche. Mumuuze bado yake yenze che munche. Vintoba jawanzake swana jake kolo kwendo. Batiri che inkani silendo. Competition inasila bose vanaya mboyopana. Hip hop inasia na kuyofya nyapalasti. Vitari bugacho sasingo. Imagine ina manje mampi ya kali single. King Danda na tisi ya nima zotenzo shika. Mulia ya madezi ni vampiri vachitika. Kani ya nsi mana beba na tiankuku. Vesi vana zonke ya chiva na mwana su.
We in a different space now. Every day we learn and grow. Ali enze kulive apitamo. Got to keep it moving. Kulinkani abandani na bandani kuno mwanzi. Cause time keeps on moving. Is a team alanga na kochape, we don't judge.
Yeah. There you have it, ladies and gentlemen. It's in charge.
Everyone can produce.
But
not like DJ.
Apavale tako na drama za nyumba tuang. Kuli maskereto ni manyumba pamanj. Nae rafiki da chafuno twinning na muzo. Mr. Saga, let's go.
Sounds. Now into a private school.